Big pimping, big balling. Big pimping, big balling. Big pimping. Now take a shot. Now take a shot. We make it toss. 1 o'clock in the morning. Steady up, I'm yawning. It's obvious that I'm tired. Jumbisha ain't over here, money. Na pokea simi esachi. Kana timba imone. Na mazale ya kutosha. Kwa hiyo tungi lianzie money. Tungi kwanzia money. Tungi kwanzia money. Baby, I know you love that. Lo tungi toka money. Tungi kwanzia money. Tungi kwanzia money. Baby, I know you love that. Lo tungi toka money. Na pitie my iPhone, IG, na check post. Two niggas that I fuck with, three niggas that I don't. Be a moja na pose a call. Huko na mskiza Ben Paul. Homies wapo on account though. Me, I'm just chillin' with my big blow. Nina, she's my side chick. Still we fuck a few times a week. I kill your home when I bring peace. But you know what, she's kinda flick. Leo bata killa Sam. Nime lendi DSM. Hold them ladies and speak my name. So hit me on my BBM. Tungi kwetu katiba. Baka usiku mkari wa giza. Around the tena agiza. Tumkumbuke tata madiba. Totoa mungu tumebatizo, tunavunja nguvu za giza. Unachotaka agiza, so kila kitu valida, nigga. 1 o'clock in the morning, steady up bila mione. It's obvious that I'm tired, jumlisha ain't over here, imone. Napokea simi esachi, kana timba imone. Na mazale ya kutosha, kwa hiyo tungi lianzie mone. Tungi kwanzia mone, tungi kwanzia mone. Baby, I know you love that, lo tungi toka mone. Tungi kwanzia mone, tungi kwanzia mone. Baby, I know you love that, leo tungi toka mone. Nimepiga bapa, nimepiga zanzi. Sasa nipe smile off, sasa nipe smile off. Yoto kari mundani, so I'm taking my shit off. I'm taking my shit off. Nime chill kwenye corner, kwenye club mimi ndio owner. Watoto kali wameshona, katuko spani Barcelona. Tuna introduce new dance, watoto kali leo wana track. Oh my nigga check wana club, leo zila ndani ya trap. Goma kali check zina drop, nimi dundo tu non-stop. Tungi kwetu katiba, baka usiku mkari wa giza. Laundi tena ii agiza, tumkumbuke tata madiba. Toto wa mungu tumebatizo, tunavunja guvu za giza. Unachotaka agiza, so kila kitu balida, nigga. 1 o'clock in the morning, steady up bila mione. It's obvious that I'm tired, jumlisha ain't over here, imone. Napokea simi esachi, kana timba imone. Na mazale ya kutosha, kwa hiyo tungi lianzie mone. Tungi kwanzia mone, tungi kwanzia mone. Baby, I know you love that, lo tungi toka mone. Tungi kwanzia mone, tungi kwanzia mone. Baby, I know you love that, lo tungi toka mone. Big ballin, big pimpin. Big ballin, big pimpin. Track, baby, track. Track, ladies, track. Track, baby, track. Track, ladies, track. Swaggy, I see you, homie.